nchi kapumbu kati ya doa. Wamechukua msukule medani wametukomoa. Simba ya kimataifa wenzetu timu ya mkoa. Zanaco amechomeka Yanga ameshindwa kuchomoa wewe. Mwanangu wa Simba piga makofi, piga makofi, piga. Piga miruzi, piga miruzi, piga miruzi, piga. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Piga miruzi, piga miruzi, piga miruzi, piga. E walitaka tuwajibu si tumenyamaza kimya. Miss Manyara amechuzwa kaingia mzima mzima. Babla kasimama kidete kamtimua mazima. Kofi anaenda Kongo kashushwa tabatabia.
Aya piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Piga miruzi, piga miruzi, piga miruzi, piga. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Piga miruzi, piga miruzi, piga miruzi, piga. Piga, piga.
Siku ya imedoda yetu taona. Wangedondoka Barcelona mshukuru corona. Tunasajiri wachezaji ni nokota koroma. Kapumbu anachomeka mze mpiri ana koroma.
Wanako, au, wanakoroma, au, wanakoko, ko, wanakoroma, au, wanako, au, wanakoroma, au, wanako, uto, uto, wanakoroma, au.
Kipananaka mishale, mishale ya tugulbe. Golini manulai, Simba wala siongei. We siku yao ya uzinduzi wame mzindu wa mama Jay.
Jay, Jay, Jay.
Ujiona wapi kinyago tuchonge kitutishe wenyewe. Wenyewe, wenyewe.
Piga kofi moja kwa babla ake. Makofi mawili kwa moho ake. Makofi matatu kama unajikubali. Piga makofi mengi kama unaipenda Simba.
We mako, 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 mako. We mako, 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 mako. We mako, mako, mako. Basi twende peperusha bendera. Nioneshe bendera. Peperusha bendera ya Simba. Basi twende peperusha bendera. Nioneshe bendera. Peperusha bendera. Wanangu asema zungusha, 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 zungusha. Uwe Simba zungusha, 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 zungusha. Asema woyo, woyo, woyo. Asema woyo, woyo, woyo. Asema atarudi moja moja losaliti chama.
Wanako, au, wanakoroma.
Watarudi moja moja losaliti chama.
Wanako, au, wanakoroma.
Wanangu niwaambie, niwaeleze. Wanangu niwaambie, niwaeleze. Ukinunua jezi ya Simba Yanga unapewa bure. Wanangu ukinunua jezi ya Simba Yanga unapewa bure.
Wanako, au, wanakoroma.
Au, au.